This is an MUT Radio podcast.
Kungesikhona ukuthanda kwami yazi ungenzela uncedo ungenzela umusa ekuseni nje kwindomiso sikhuphukela entabeni kaJehova ekuseni nje la emsakazweni wakhe MUT Radio.
Njengoba besikuthembisile-ke nje mlaleli wethu ukuthi namhlanje sinopastor umam Ngubane ozokhuphuka nje nathi asiphe the word of God. Umam pastor-ke Ngubane usekhona on the air with us. Mam pastor Ngubane MUT Radio, siyakubingelela mam.
Ngiyabingelela balaleli bonke bomsakazo MUT Radio. Ekuseni egameni likaJesu.
Amen. Sibonge mama.
Amen.
Kafishane nje mama ukuze ngabe ehlasimbe office ukwazi ukuthi ngabe umama umbovu umama oqhamuka kuphi nendawo ungumama okuphi nendawo njengamanje well impela ukuthi uthunywe nguNkulunkulu yingelosi kaNkulunkulu ezosipha ukudla komphefumulo njengamanje ekuseni mhlasimbe ofisa ukwazi ngakafushane nje kuqala ngomama ungubani wami ngubani
umam Ngubane umntwana kaNkulunkulu it's a born again Christian ngale kokuthi umfundisi ngisuka empangeni ngisempangeni ngaphansi kwebandla libizwa ngokuthi United Lateran ngaphansi kuka Bishop uEM Zuza kuseva ngaphansi kwakhe.
Yeah.
Mhlambe nje mama, how do you feel ukuthi kune lockdown asasithola nesikhathi sokuthi kiwe emasontweni especially nje ngolesini ukuthi nikhuphuke nomama nentabeni? Mhlambe ngabe nizizwa kanjani ngalokho noma nenza kanjani ukuze izwi ligcine lifikile kubantu?
Nakuba kune lockdown ekhona emhlabeni noma eSouth Africa kodwa thina asivalelekile ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Izinto esisebenzisayo kakhulu sisebenzisa wona i-social media siyakwazi ukudlulisa izwi likaNkulunkulu sidlulise ngoko-Facebook siyakwazi ukudlulisa nanjengoba nje nakho njengoba sinakho sengiyilapho nje emsakazweni wenu neminye imisakazo siyakwazi ukuthi sidlulise no WhatsApp siyakwazi ukuthi sikwazi ukudlulise nakuba sikwi-lockdown ngoba izwi likaNkulunkulu noma uNkulunkulu uyena esicabanga ukuthi uyisisombululo sayo yonke lento. Sesikwenze konke, sesisanitizile, sesishaye o-social distance, senza konke, but kodwa ekugcineni izwi likaNkulunkulu ilona elukhiye wakho konke.
Sibonge kakhulu mama yazi wayibeka kahle kakhulu wayibeka iyacaca ukuthi ke nakuba sikhona isimo lesi esiphila ngaphansi kwaso izwe lonke leli kodwa uNkulunkulu uhleze khona uNkulunkulu uhleze senzele umusa ngaso sonke isikhathi mhlasimbe nje ukuze nje ukuthi sihlale kulona izinye umama ngabe isiphi isidlo somphefumulo asiphathele sona ekuseni njengamanje
nanti ke izwi enginiphathele lona namhlanje lilapha ya 2 Timotheu chapter 3 uverse 1 uthi ke kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima bese siphinda sifunda uIsaiah 49 uverse 16 uthi ke bekani ezandleni zami ngikubhalile izingange zakho ziphambi kwami njalo. Ngithanda kakhulu leli humusho ke lesingisi NIV lithi see I have engraved you on the palms of my hands, your walls are ever before me. As nisakhuluma ukuthi njengoba sikwi lockdown si akuyona into entsha iBhayibheli liyasho ukuthi ayikhathini zokugcina kule ncwadi esifundile yokuqala ithi ayikhathini ezinsukwini zokugcina kuza kuvela iy'khathi ezinzima. Njengoba zisesikhathini kulesi sikhathi esikuso akuyona into entsha eBhayibhelini, yinto eyayivele iprofethiwe ukuthi zizofika lezi y'khathi lakhona iy'khathi esiphila kuzo zizoba nzima. Kodwa-ke ngiyathanda u-Isaya la umprofethi uthi-ke kodwa bhekani ezandleni zami ngikubhalile. Ngamanye amazwi noma ngabe kuthiwa sisesikhathini esinzima kodwa sibhaliwe esandleni sikaNkulunkulu uthi ezandleni zami ngikubhalile. izingane zami ziphambi kwakho njalo ngamanye amazwi uNkulunkulu uphambi kwethu njalo usiqophile leli gama elithi engraved lisho into eqoshiwe into engeke isasuka siqoshiwe ezandleni zikaNkulunkulu noma ngabe sikwi lockdown noma ngabe sikho kwi lockdown noma ngabe kuqhamuka siphi isimo esingasiqhamukela kodwa siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu manje ke lento eqoshiwe into engakwazi ukuthi isuke into engakwazi ukuthi iqimeke makuthiwa engraved into engeke isaqima njengoba uyubona abantu mabebhala i-tattoo mawusuyibhalile ayikwazi ukusuka nathi ke siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu akasiqophanga enyaweni akasiqophanga ekhanda kodwa wakhetha ukuthi asiqophe ezandleni zakhe ngani na ngenxa yokuthi isandla uNkulunkulu mayibheka isandla sakhe ubona wena lapho mayibheka isandla sakhe abone mina mayibheka isandla sakhe abone lo wamlalela abone lo wamlalela sisesandleni sikaNkulunkulu we are engraved on the palms of the Lord ngamanye amazwi siqophe ezandleni zikaNkulunkulu ukuthi ke sisesikhathini esinzima sise kuneyikhathi lakhona isimo si-difficulty kodwa thina sisesandleni sikaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyasazi siphambi kwakhe njalo noma ngabe sehlelwa yini noma ngabe sivelelwa yini kodwa sisesandleni sikaNkulunkulu siphambi kukaNkulunkulu abalaleli lapho be-MUT baqoshwe esandleni sikaNkulunkulu wonke umuntu uqoshwe esandleni sikaNkulunkulu lento ke isinikeza isibindi sokuthi noma ngabe kuthiwa sivelelwa yini noma ngabe kuthiwa kwenzakalani kodwa siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu okuyena owasidalayo ngazo lezi zandla zakhe wasidala ngezandla zakhe ngomfanekiso wakhe manje ke waphinde wasiqopha lisho njalo lelizwi lithi siqoshiwe ezandleni zakhe we are engraved ezandleni zakhe siqoshwe ezandleni zakhe manje ke mawuqoshwe esandleni sikaNkulunkulu ngisho ungaqhamuka isichotho uyakwazi ukukuvikela ngisho ungaqhamuka imvula uyakwazi ukukuvikela ngisho ungaqhamuka amalangabi uyakwazi ukukuvikela because usesandleni sakhe ekuseni nje sisanyukele entabeni ngifisa sinyukele sinalesi sethembiso sinale promise yokuthi siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu noma ngabe sidlula kuphi noma ngabe umuntu udlule emzimeni obungakanani kodwa uqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu awuqoshwanga esandleni sikababa wakho uqoshwanga esandleni sikamkhulu wakho noma sikagogo wakho kodwa uqoshwe esandleni sikaNkulunkulu ongusimakade ongumenzi wakho so sisakhuphuka ke sisakhuphukele entabeni ngifisa nje sikhuphuke ngalawo mandla ukuthi siqoshwe ezandleni zikasimakade okuyena owasibumba wasakha wasenza ngomfanekiso wakhe ekugcineni wayeseyasiqophe ezandleni zakhe cela sikhuleke ke sikhuleke nje sinalawo mandla lawo noma naleso sibindi sokuthi no asesabi lutho we are engraved on the palms of the Lord ezandleni zikaNkulunkulu besethi iy'ngane zakho ziphambi kwami njalo siphambi kwakhe njalo yonke into esiyenzayo iphambi kukaNkulunkulu siphambi kwakhe njalo uma uNkulunkulu evula amehlo ubona thina njengomfanekiso wakhe ngicela ke sikhulekeke sinyukele entabeni ngalowo mkhuleko namhlanje nangalawo mandla nje wokuthi siqoshwe ezandleni zikaNkulunkulu baba wethu onguwele nasekuseni uNkulunkulu nasekuseni uphakeme kakhulu baba siyabonga ukwazi ukuthi uNkulunkulu wethu siqoshwe ezandleni zakho sibonga uNkulunkulu ukwazi ukuthi siphambi kwakho njalo siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngokusinikeza lawo amandla nalesi siqinisekiso nalesi sethembiso sokuthi siphambi kwakho njalo udumo baba nobukhosi nenkazimulo namandla wonke angawakho besingamthola phi inkosi ongasiqophe esandleni sakhe besingamthola phi uNkulunkulu njengawe siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle nantambama baba ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi bonke abantwana uNkulunkulu wami ongcwele base-MUT uNkulunkulu wami ongcwele kulesi siteshi babukwazi nokuthi bazi ukuthi baqoshiwe esandleni sakho ngiyabakhulekela egameni likaJesu umhlaba wonke baba wethu ongcwele nyawo elinamandla nelinikiwe ebantwini ngaphandle kwegama lakho Nkosi uJesu. Thatha udumo ke baba nobukhosi nenkazimulo yonke ingeyakho libatshazwe lidunyiswe igama lakhe elingcwele. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Oh, mama.
Sibonge kakhulu, mama ekuseni ngokusipha isidla semphefumulo. Yazi, wasivuselela singabantu. Yazi, lana, kunomuntu njengamanje olalele, kunomlalelo olalele ekhaya, othi, angisalitholanga ithuba lokuya esontweni, mhlasimba angikwazanga ukuvuka ekuseni ngithandaze. Angisakwazanga ukuvuka ekuseni ngivule izwi, ngifunde izwi. Mhlasimba uphazamisekile emoyeni ngezimo ezithile ahlangabezane nazo. Kodwa namhlanje ngezi othe usungalehlisa phezu kwezimpilo zethu. Ukhona umehluko.
Amen, amen.
Siyabonga kakhulu mama. Mhlambe ukuliphi isonto uma ngabe mhlambe khona umlaleli ofisa nje ukuzokhonza kanye nani uma ngabe suvula umhlaba?
Sise ngithe sila empangeni eUnited Lateran ilanje empangeni iUnited Lateran eMatshane. Bangafona mhlawumpe sibahlangabeza empangeni idolobheni. Inamba yami ithi 082 7045310. Mhlawumpe nofuna umkhuleko nonenkinga mhlawumpe nazo bangayisebenzisa ukufona.
Ngicela usiphendela inamba bandla ba.
Ithi 082 7045310.
Siyabonga kakhulu ma.
Mhlambe nje mama, since kuyi-lockdown, intshumayelo ngabe nizitholakalaphi ey'nkundleni zokuxhumana?
Sinayo u-WhatsApp, siyasebenzisa u-WhatsApp naku-Facebook futhi siyakwazi ukusebenzisa nakhona siyayithumela. Ithi u-Facebook page wami uthi Pastor Ngubane.
Pastor Ngubane.
Yebo.
Siyabonga kakhulu mama, siyathemba namhlanje nizokhuphuka nomama basesontweni lakho. Inkosi engazathi ngakubusisa, ube nosuku oluhle.
Kubonga kumina kakhulu egameni lika Jesu. Amen.
This is a MUT Radio podcast.